jamani, mkali wenu hapa Valentine boy, nimekutana na Valentine ya Morapa.
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy. Eti Valentine.
Sasa kosea bi mkali.
Sio Valentine. Sema Valentine, nyani mweusi.
Sawa mimi ni nyani, ila ni kiboko wa mabisho. Ninapendwa na mademu, sura ya mama, sura ya mauzo, handsome boy of TZ Mnyamwezi.
Handsome boy of TZ, Mungu wangu, kwa sura yako hiyo, uwe siju mkimbia mbuga za wanyama, siju gorila, siju monkey, uwe Mnyamwezi gani baba? Eti sura mauzo, sura mauzo kituko.
Misha kujua wewe, unatafuta kiki kupitia mimi. Squeezy story kiki ngoo.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy. Eti Valentine.
Uwe Morapa mbuna kinganganizi, uno Valentine boy gani? Mindo Valentine boy. Kulia nkupe sababu zangu sa mimi kwa Valentine boy. Chakwanza kabisa mimi nisha kutundia na mama angu mzazi kabisa. Mama angu mzazi kutuka Zanzibeli paka Ubungo kwa miguu. Mbili, nisha kufumaniwa na mama angu mkwe kabisa, mama angu mkwe na doko wa mboga. Tatu yapa inahuzunisha, itatu na mwisho wa Morapa mwenzako mimi. Nisha kukutwa chumbani kwangu kabisa na wake za watu saba. Wake za watu saba wote kwa pamoja walikuja kuniangalia nguo na umwa. Wamezao wakaja kuwafuata. Sasa wewe Morapa, nipe sababu zako kwa nini wewe Valentine boy? Tusalibiane riziki hapa.
Hii ndo Valentine Day, ready ready na tupia. Mademu Oster Bay, Masaki na kamatia. Mkali wenu huna swago tabaki tukubambia. Mina mashine unatamba na kibamia. Waza. Sura ya mapenzi, moyo wa mahaba. Geto imepaki benzi, mwendo wa kujia chia. Mwingu wa makopa, makopa kopa. Mateni na deka, na deka deka. Mwingu wa makopa, makopa kopa. Mateni na deka, na deka deka. Mkali umevesha, unacheka cheka. Mkali umevesha, unacheka cheka.
Amu hapa wala, eti kachana vizuri kumshinda filikiu. Ah wala, tufanya ndo Valentine boy, insambuyo wa Tanzania.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy. Eti Valentine. Jamani. Ah sasa, hizi ni best cup bwana za Valentine Day. Amu rapa na wema wote mikono juu. Shirole na nei wote mikono juu. Juksa Shabuko wote mikono juu. Asile Yambalulu wote mikono juu. Vanessa Makabila wote mikono juu. Mkali wenu na wote nilo wataja umu, mindo kapo enu. Au ni nokosea producer Isam.
Mikono juu. Mikono juu.